kwabase Efesu 3. Ngenxa lokho mina Pawuli ngisiboshwa sika Kristu Jesu ngenxa yenu nina bezizwe. Uma ngabe senzule ngehlelo lomusa kaNkulunkulu enguphiweyo ngenxa yenu ukuthi ngaziswa imfihlakalo ngesambulo njengalokho sengaloba ngokufushane. Okungakho nqani funda ningaqonda ukwazi kwami ngemfihlakalo kaKristu. Bengayaziswanga abantwana babantu ezukulwaneni ezinye njengalokhu isiyambuliwe manje kubapostoli bakhe abangcwele nabaprofeti ngomoya. Ukuthi abezizwe bayizindlalifa kanye nathi, nokuthi bamzimba munye nathi, nokuthi bangabahlanganyeli besithembiso kanye nathi kuKristu Jesu ngevangeli engenziwa isikhonzi salo ngokwesipho somusa kaNkulunkulu engiwuphiwe ngokusebenza kwamandla akhe. Mina ngimncinyane kunabo bonke abangcwele, ngaphiwa lo musa wokushumayeza bezizwe ivangeli lengcebo kaKristu engaphenyekiyo, nokubakhanyisela ukuthi liyini ihlelo lemfihlakalo ebifihliwe kwaphakade kuNkulunkulu owadala izinto zonke, ukuze imibuso nabanamandla emazulwini baziswe manje ngebandla ukuhlakanipha okuninginingi kukaNkulunkulu ngokwecebo laphakade alenza ngoKristu Jesu iNkosi yethu, okungaye sinesibindi ukungena ngokwethemba ngokukholwa nguye. Ngalokho ngiyacela ukuba ningadangali ngezihlupheko zami ngenxa yenu okuludumo lwenu. Ngenxa lokho ngiguqa ngamadolo ami kuyise, eyethiwa ngaye imindeni yonke ezulwini nasemhlabeni, ukuba ngokwengcebo yenkazimulo yakhe aninike ukuqiniseka emandleni ngomoya wakhe kumuntu ongaphakathi. UKristu ahlale ezinhlizweni zenu ngokukholwa ukuze nigcile nisekelwe othandweni. Nibe namandla okuqonda kanye nabangcwele bonke okungububanzi nobude nokuphakama nokujula, nokulwazi uthando lukaKristu oludlula ukwazi konke, ukuze nigcwalise kube ngokugcwala konke kukaNkulunkulu. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo ngokwamandla asebenza kithi, makube kuye udumo ebandleni nakuKristu Jesu ezizukulwaneni zonke zaphakade naphakade. Amen.